Mama sumero mdisikiti iru uwelo. Basa vidua kukoro ekisoboka kyonna okulaba nga bamanya obusobozi bw'abayizi webuli basobole okubasomesa obulungi olwono kyebasobozesa n'okuyita ebigezo byabwe wamu n'okutegeera ebyo bibeera bibasomesebwa kubanga bibigenda okubayamba mu bulamu bwabwe bwa bulijjo. Okusaba kuno kwakoleddwa omutandisi w'essomo lya Stanton Junior School Bikwasi Haruna mu kibuga eky'obulenzi bwe yabadde ng'ayozayoza abayizi ab'essomo lya Stanton Junior School olw'okuyita obulungi ebigezo byabwe eby'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka 2025 abayizi amakumi asatu abaatuula 29 baayitidde mu ddaala erisooka omu ye n'ayitira mu ddaala eryokubiri.